Exodus 14 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2.
Yisho kwabakwaIsrayeli ukuba babuyele emumva, bamise ngaphambi kwePhi Hahirothi ngaphakathi kweMigidoli nolwandle, phambi kweBhalisefoni anomisa ngaselwandle nibhekane nalo.
Verse 3. UFaro uyakuthi, ngabantwana bakaIsrayeli badidekile ezweni ihlane libavalele. Verse 4. Ngiyakuyenza likhulu inhliziyo kaFaro abalandele. Ngiyakudunyiswa ngoFaro nangebandla lakhe lonke. AbaseGibhithe bayakwazi ukuthi nginguJehova, benze njalo-ke. Verse 5. Inkosi yaseGibhithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile inhliziyo kaFaro nezinceku zakhe. Yabaguqukela abantu bathi, yini lokhu esikwenzileyo sabavumela abaIsrayeli ukuba bahambe bangasikhonzi na? Verse 6. Wabophela inqola yakhe wahamba nabantu bakhe. Verse 7. Wathatha izinqola ezingamakhulu ayisithupha ezikhethiweyo, nezinqola zonke zaseGibhithe nezinduna zazo zonke. Verse 8. UJehova wayenze likhulu inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe, wagxosha abaIsrayeli ngoba abantwana bakaIsrayeli baphuma ngesandla esiphakamileyo. Verse 9. AbaseGibhithe babagxosha amahashi onke nezinqola zikaFaro nabamahashi bakhe nempi yakhe, babafica bemise ngaselwandle ngasePhi Hahirothi ngaphambi kweBharisefoni. Verse 10. UFaro sesondela abantwana bakaIsrayeli baphakamisa amehlo abo bheka abaseGibhithe babebalandela, base besaba kakhulu abantwana bakaIsrayeli bakhala kuJehova. Verse 11.
Bathi kuMose, kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhiphele ukuba sifele ehlane na? Usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na?
Verse 12. Lela lisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi, siyeke sikhonza abaseGibhithe na, ngokuba bekuya kuba ngcono kithi ukubakhonza abaseGibhithe kunokuba sifele ehlane. Verse 13. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani, libone ukusindisa kaJehova aza kunenzela khona namuhla, ngoba abaseGibhithe nibabonile namuhla, anisakubuye nibabone naphakade. Verse 14. UJehova uza kunilwela nothula nina. Verse 15. UJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakaIsrayeli ukuba bahambe. Verse 16. Phakamisa wona induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise, abantwana bakaIsrayeli bazakuhamba phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Verse 17.
Bheka, mina ngiyakuzenza lukhuni izinhliziyo zabaseGibhithe babalandele, ngizakudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke, ngezinqola zakhe nangamahashi bakhe.
Verse 18. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi nginguJehova nxa ngidunyisiwe ngoFaro ngezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. Verse 19. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. Verse 20. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi ka-Israyeli kwakhona ifu lobumnyama noma ikhanye ebusuku, ukuze izimpi zingakwazi ukusondela ubusuku bonke. Verse 21. UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle, uJehova wamungisa amanzi ngomoya namandla wasempumalanga obusuku bonke, waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi omileyo, amanzi ahlukana. Verse 22. Abantwana bakaIsrayeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini omileyo, amanzi abalugange kubo ngakwesokunene nangakwesokhohlo. Verse 23. AbaseGibhithe bagxosha bangena emva kwabo ngaphakathi kolwandle namahashi onke kaFaro nezinqola zakhe nabamahashi bakhe. Verse 24. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu, wayidunga impi yabaseGibhithe. Verse 25. Wawisa amasondo ezinqola ukuba bahambise kalukhuni, baze bathi abaseGibhithe, masibalekele ebusweni buka-Israyeli ngokuba uJehova uyabalwela emelene nabaseGibhithe. Verse 26. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho phezu kolwandle ukuba amanzi abuyele phezu kwabaseGibhithe, phezu kwezinqola zabo nabamahashi babo. Verse 27.
UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle, ulwandle lwabuye lendawana yalo ngokufika kokusa abaseGibhithe balibalekela uJehova wamathuntuthela abaseGibhithe phakathi kolwandle.
Verse 28. Amanzi abuyela sibekela izinqola nabamahashi na yonke impi kaFaro eyangena elwandle emva kwazo, akwasala noyedwa kubo. Verse 29. Kepha abantwana bayizali bahamba emhlabathini omileyo phakathi kolwandle amanzi abalugange kubo ngawesokunene nangawesokhohlo. Verse 30. Kanjalo Jehova wasindisa u-Israyeli esandleni sabaseGibhithe, u-Israyeli wababona abaseGibhithe befile ogwini lolwandle. Verse 31. U-Israyeli wabona umsebenzi omkhulu uJehova awenzile phezu kwabaseGibhithe, abantu base bemesaba uJehova, bakholwa nguJehova nenceku yakhe uMose.